Olo o tū mā losi le pāle mia o Australia, Malcolm Turnbull, e tali atu i le tele o le mau whaamtelanga o lo o whaia whaasanga i lana fuafuanga ua whaalawi lo nei, ina ia mawhai ona tuu i le whaitalia a steti taitasi e whaatū langa a lātou la whonga mō tupe maua, income taxes. Fa mai Turnbull, o le lui taulea, o le atu watu e lo le avanoa i steti ma teritori, ina ia mata i tuina le whaatupeina o whale ma i mā onga. Pei taiwai ai nei la ni papolenga wade e mai whapea, o le nei fuafuanga e pei o na whaamanino mai le pālemia, e le o a fea ai nisi o whaale tonu i tūlanga tau le whaatupenga, ma e le o tala fea ngai foila mō setete e titi ala tutupe maua. Sa fai ele fontanga tai tai mwharulunga o setete tai tasi ma le pālemia i Canberra, a mulimuli ane whaatino le fontanga pulenga i a Port Councils of Australian Government. O lea fonutanga wa whaamani noai, le lea taliaina e Victoria, Australia e Saute, ma Tasmania, o le fuafuanga le neye peona whaata ati ato le malo. Whaailoa le wharulunga o Victoria o Daniel Andrews e whaapea, o se matua whaale tonu lava.
This is a bit of a mess, and it just goes to the point that this is a distraction, an attempt to try and divert the community's attention away from savage cuts to hospitals and schools.
Ua tali ei le pālemia i lea whamtelanga whamaya ia, o le tete e atu i lea fuafuanga, e ilo ai e le o yeise anganga whaamoemoina i taitai o stete.
Now, if the states were to say, we don't want to have any responsibility, any more responsibility for raising money, we're not responsible enough to do that. We don't trust ourselves to raise more money. If they were to say that, I don't think they will, by the way, but if they were, that in itself is a very, very significant political admission.
Na toe saunua fo ili pālemia, a whaia sa ili e stete tupe e lātou te whaungaina o lona winga o le au lātou whaaluina ia tupe male ata mai tele.
It is far too easy for the states to go to the federal government ATM. You see, what we're talking about here is, are we going to continue in a situation where a state premier or a state minister faced with a problem in a particular service, might be schools, it might be some other agency, might be some welfare agency, faced with an issue there, do they try to manage it better to get more bang for the taxpayer's buck? Do they raise some more money themselves from their own tax bases? No, they don't want to do that. Oh no, what's the easiest thing to do? Demand that the federal government raise more money.
Pei tai, o le manato le taitai o le tua ngai Bill Shorten, wa whaelo ai e matua le langolango ina lava i le leipa, le toe whaio nisi la whonga whao popo i tupe maua i te tonu au se talia.
We do not support Mr Turnbull walking away from funding our schools and hospitals. Australia deserves better than Mr Turnbull's thought bubbles, his reckless policy on the run, and Australians facing the prospect of paying more taxes and getting less school funding and less funding for hospitals.
Fai mai Turnbull, o le fuafuanga lea mō stete, o le ato e whaafetau i fo i le whaititia o la whonga o tupe maua a le whetarale.
It isn't a question of double taxation, it's a question of whether you want to allow states to actually take greater responsibility for raising the money they spend. And this, so this is a question of responsibility.
O le fuafuanga e peo na wha i loa i le lipoti, o le amawai le malusi anga o le tangata i Australia, i ana lava tupe maua, ma la whonga tutongi mo le urua i taimi, talu mai le tawolo na lua lalangi. O le so upo le tua ngai mta uptau tupe Chris Bowen, sa ia ta ua, o le sitepua nga i tua ua whaia nei Australia, pe a whai ai wha o ngā ina le nei i tu a i ngā fuafuanga, mai au ona sila sila tutua iai.
This is Turnbullism. This is his big agenda for Australia, to take us back to pre-1942. His idea is to take his hands off the economic lever of income tax and to hand it to somebody else. This is it. This is what he brings to the table.
O nisi o lo te te eile fuafuanga lea mō la whonga o tupe maua, o lo te te eile tau mo whainga whamai a lātou, wailo ātu ai i i le mana o mia tele o se whesoswani, e i lātou sa tu ufa ta siele nei fuafuanga.
There's no supporting documentation. It's clearly so little information available out of the federal government that the federal treasurer isn't on the same page as the prime minister.
ui ilea fai mai le palemia o nisi fa mtalanga fa atatau le mata upulea o le a fa alawi loa lo ia ile isi fono tanga le COAC e toi faya. Ma le a aofia e foi ma mata upu e fa atatau le soifua maloloina a onga ma sa wanga po ole violence.